Allez papa des nuits
for a day
mais au totoni madoni qui wa mgongoni pale mashambani maisha bila tumaini mama yangu kateseka ndio nipate malezi vibarua kafanya nipate chakula mezani ikiwa shule ya msingi mama yangu kafariki nikaanza kutafuta hapa na pale hapa na pale nikaanza kuzunguka hapa na pale hapa na pale Mola kanisaidia nikapata msaidizi
wanda wanda ah bado blessings inakam wanda wanda ah bado blessings inakam oh na 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 bado blessings inakam oh na 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 bado blessings inakam bulukutu bulukutu bado blessings inakam bulukutu bulukutu bado blessings inakam
As a young boy, I go break down on the floor. I go talk to God, pray to God. 'Cause man, no giving me chance, but them no, no. Now we mega, mega superstar. They know who we are all over Africa. I'm not a footballer, but this way I can foot your bills.
Wanda, wanda,
naim baba got it too.
Wanda, wanda.
Maisha imebadilika
na si uongo
nilikuwa nakosa chakula
na sasa napeana
nilikuwa nikicheko na watu
eti mtoto wa fukara
mavazi ilikuwa shida
una sasa ma designer
sikuwa na nauli nitembea sana
una sasa napanda ndege nazunguka dunia
bwana wa majeshi
Jason Loka Basile, trate la guitar.
A main switch production.
Kila kitu maishani yangu yote mimi Yesu naita wanda. Baraka zangu zote wanitendea naita wanda. Kila kitu maishani yangu.